VOA kun radio sagale americati radio sagale america utata gabe gejumatat galgale keissa salama walakka jil gabe gesa sadit meter bandi digdemi lema digdemi sheni so dumi tokoret washington dc ra kadabar su saganta fan romo amajal kaba radio satellite nail sati marsariti fula facebook kenya rattikannen saganta kenya doftan dagge foto ta kenya jalla tamokkomolten witata adoles sadet barakumala mafkuda sagal akalakop sat ethiopia timmo adoles tokko barakumala mafkuda tokko kesume sanke sanarra namodanditi
garen hidattota somalia al shabab egarobi darbe as namakuda sadet ajjesun saib samira mata odwar atettam jirtu anjallen negamadat
manni murti sadarka dunya ICC no gana ripte lolto ta republiki demokrata o Congo durani ratti yakka ka ku kuda saddet murejira abunin katolika roma baqattota af godanto ta denya morali biya ke sattalella tayaran dumanif madanif akka kadannan goda mugafatan sportive america fumata shesni qabna dagge fato ta kenya aga tumra saganta kenya tun walin tura amoduf garajalne tidebina
gareen dhattoota Soomaaliya Al-Shabaab erga roobii darbee kaasee nama 18 ajjeesuunsaa beekamee jira. Haleellaa Samiirraa United States gaggeessituu muddama jala kan isa galche Al-Shabaab haala akkanaan namoota hedduu ajjeesuun hin beekamu ture. Dhattoota Al-Shabaab nama 4 magaalaa Soomaaliyaa gama kibbaa Jamamee jedhamu keessatti ajjeesan. Kunis abbaan murtii kan Al-Shabaab balleessaa qabu jechuun yeroo murteessetti battalumatti tarfan isaanii ajjeesan. Namoota loltoota mootummaa Soomaaliyaati jedhamuun hidhaman himataman lamaa fi dubartii keenyaa basaasti jedhamtee gartuun kun dhukaasuudhaan ajjeeseera. Dubartiin kunis umriin ishee 20 kan ta'e maqaanis Eeqraa Abdi Adan ta'uu hidhattoonni Al-Shabaab adda baasanii jiran. Gara boodaas umriin isaa 18 kan ta'e Nur Bakar Jiraaw intala durbaa umriin 16 gudeede jedhamuudhaan dhagaan reebamee ajjeefame. Sanbata darbee hidhattoonni Al-Shabaab namoota 4 kanneen loltoota mootummaa Soomaaliyaati jedhan kanneen biroo kutaa shabalee kan gadaanu keessatti ajjeesaniiru. Adoolessa 3-4 Al-Shabaab namoota 10 ajjeeseera. Kanneen ajjeefaman hundumtu mana murtii Al-Shabaabitti matamanii ta'uu sabaahimaan Al-Shabaabitti. Murtii akka qoratu kan addunyaa ICC'n hoogganaa ribxe loltoota Koongoo duraanii Bosco Ntaganda himata yakka waraanaa irratti dhiyaate 18 fi dhala namaa irratti yakka hojjechuu dabalate balleessaatti muree jira. Ntaganda'aan mana murtii Zaheegitti argamu duratti gaafa kamisaa innaa dhiyaate an nama ajjeesaan turre kana malees yakkamaa waraanaa miti jechuudhaan falme. Abbootiin mana murtii ICC itti maqaa Terminator yookaan nama fixu jedhamee waamamuusaa fudhachuusaa ibsee garuu kun ana mitii jedheera. Ani loltuu malee yakkamaan turres jedhe. Siviilota irratti haleellaa gaggeesseen beeku yeroo hundumaa eegumsan godhaaf jechuun falmeera. Kana booda oduu booda gabaasa qabna. Haleellaa Samiirraa 7 darbe mooraa godaantotaa kan Liibiyaa keessaa irratti gaggeeffame godaantota ajjeefamuun hookkara calliinsaan hin ilaalamne jechuudhaan abuniin kaatolikii roomaa poop Fransis waaqayyoon kadhataniifi jiru. Poop Fransis abunii ta'uudhaan egamuu damanii booda odola Laampaduusaa jedhamtu guyyaatti daawwata waggaa tokko guutuuf guyyaan tokko lafaafetti sirna waaqa kadhachuu kana gaggeessan. Kunis godaantota kan ilaaleen kadhata addaa waggaa waggaan gaggeessan irratti ta'uu Saabinaa Kaastel Fraankoo gabaasteetti namo dhiyeessa.
Invito a pregare per le povere persone inermi uccise o ferite.
Abuniin kaatolika roomaa Poop Fransis kaleessa ummata kadhannaadhaan waltajjii Seent Piitersitti wal ga'e duratti namoota yeeyyii fidhannoo hin qabne kanneen dhiyeenya kana Liibiyaatti haleellaa xayyaaraan mooraa baqattootaa irratti geggeessameen dhumaniif madaaniif akka waliin kadhatan gaafatan. Mooraa Taajuraa jedhamu kan handaara Tiripoolitti argamu irratti haleellaa geggeessame kan qorataa ture tokkummaan mootummootaa haleellaa sanaan namoonni 50 ol dhumuu fi kanneen 130 ta'an madaa'uu beeksisee jira. baqattootaaf godaantota keessaa agi tokko eega mooraan sun aleelame booda utuu baqatanii ba'uuf carraaqanii waardiyyoota moorichaan rasaasaan aleelaman jedha gabaasaan tokkummaa mootummootaa.
La comunità internazionale non può tollerare fatti.
Hawaasni addunyaa gochaa ulfaataa akkanaa callisee ilaaluun qabu jechuudhaan namoota kadhannaaf wal ga'an duratti dubbatan Pope Francis. Baqattoota rakkoo keessa jiraniif akkaataa qindoominaaf cichoomina qabuun iddoon gargaarsa namoomaatti argatan qophaa'u qaba jechuunis hubachiisanii jiru. Abuunichi Kaatolika Roomaa eega hoogganummaa waddittiif filatamanii as yeroo baay'ee akka godaantonni ilaalcha argatan kanneen waraansaaf beela baqatanii biyya isaaniitti ba'an akka gargaarsa argatan waamicha gochaa turan. Muudamuu isaaniitti booda bara 2013 Poop Fransis odola Xaaliyaan gama kibbaatti argamtuu fi waggoota kurnaan lakkaa'amaniif baqattoonni Meditiraanii irraan dhufan irra buufatan Laampaasuudhaa daawwatan arra yaadannoo waggaa 6ffaa daawwannaa sanaatiif waltajjii Seent Piitersitti sirni kadhannaa geggeessamee jira. Godaantota baqattootaaf namoota dhimma gargaarsaatti hirmaatan dabalee kanneen 250 ta'antu sirna kadhannaa kanatti hirmaate.
Iraan heddumina albuudaa yuraaniyeemii kan akka oomishtuuf bara 2015 walii galame sana caalaa oomishaa akka jirtu ta'uu dhaabbate enerjii nukileeraa kan Iraan beeksisee jira. Iraan akka jettutti kan amma ammaatti gabbifte 400.5% kan darbe yoo ta'u isa duraan walii galame kan meeshaan nukileeraa Iraan 3.67 jedhu sana diigdee jirti. Iraan albuudaa yuraaniyeemii gabbisuu kana tarkaanfii itti aanuun 20%-tti guddisuuf karoorfachuu isaa beeksifte. Kunis Iraan biyyootii waliigaltee sana mallatteessan biraa waan feetuun argattu taanaan waliigaltee nukileeraa tolfame keessaa ba'uuf akka ta'e ibsameera. Sababiin isaas pireezidaantiin Ameerikaa waliigaltee tolfame keessaa eega ba'anii booda uggura diinagdee Iraan irra kaa'ame miidhaa geessisuu isaatiin ta'uun ibsameera. Albuudaa yuraaniyeemii 5% gabbisuun warshaa nukileeraa boba'aa barbaachisu oomishuuf kan gargaaru yoo ta'u meeshaa nukileeraa hojjechuuf kan barbaachisu garuu 90% hanqataa jedhameera. Bara 2016 kaasee ambaasaaddara Biriteen ta'uun Waashintan keessa kan jiran Kiim Daaroch dubbatan jedhamee oduun dhaga'ame madda isaa baruudhaaf Biriteen har'a faana dhahaa jirti. Gabaasii diipiloomaasii kun pireezidaant Tiraamp nama oguma hin qabne sodaa keessa jiruu fi hojii isaa kan sirriitti hin beeknedha. Akkasumas bulchiinsi Tiraamp waan hojjetu hin beeku kan jedhu ture. Michuu Yuunaayitid Isteetsi kan bara dheeraa akka taate Biriteen jecha ambaasaaddarichaa kun ifa ba'uunsaa qaanessaa ta'uu ibsite. Iccitiin kun ba'uun sirrii akka hin taanee fi fudhatama kan hin qabne ta'uu bulchiinsa Tiraampiin quunnamnee itti himnee jirra jechuudhaan dubbii himaan muummitti ministeera Biriteen Tereesaa Mee oduu gabaasotaaf dubbatanii jiru. Kun ta'uunsaa gaddisiisaa ta'uu wal nama hin gaafachiisus jedhee jira. Oduun keenya kanu.
Kadhagaa jirtanas Waashingtan DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Manni murtii akka laalu kan sadarkaa addunyaa ICC'n hoogganaa riphee loltootaa Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo maqaa masoo Terminator jedhamuun beekamaa ture Booskoo Intaangaandaa irratti murtii akka waraanaaf akka farra namoomaa walumaa galatti yakkawwan 18 muree jira. Gabaasaa Liisaa Biraayant Paaris irraa ergame tujubeetu dhiyeessa.
Hogganaan waraanaa duraanii Koongoo Booskoo Intaangaandaan abbaa murtii Roobert Fireemer innaasaan murtiitti murame dubbisaan dhageessisan fuula isaaniirraa waan mul'atu utuun jiraatin tasgabbiin dhaggeeffataa turan. Manni murtii akka qoratu kan sadarkaa addunyaa ICC'n waggoota hojii isaa 17 keessatti nama yakka waraanaan himate isa arfaffaadha. Kan umriin waggaa 45 Intaangaandaan kallattiinis ta'e harka lafa jalaan bara 2002-2003 innaa gamtaa gootota Koongoo yookaan sochii milishaa UPC jedhu hoogganaa turanitti Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo gama baha Konyaa Ituurii keessatti yakka suukanneessaa raawwatameef manni murtichaa bal'eessaatti muree jira. Gochaalee kana keessaa ajjeechaa, humnaan gudeeddii, quunnamtii saalaaf nama gabroomsuuf ijoollee loltummaaf fo'achuutu keessatti argama. Ajjeechaan kunis uummata gosoota leenduu Ituurii keessaa ari'achuuf raawwatame. Abbaan murtii Fireemer Tagandan manguddo luba walda katuliki ta unta jajala turan attamittin akka ajjesan ille ibsaniru. Yakka kabro inna ibsan immo umnootin taganda yot ikkaat namota ufurtami sagal hidani umnaan gudeedani ajjesani jadan. Abba murti chaka jadani ta jechankun kanra watami dullan rebuf halbeen kukutun ture.
The bodies of those killed, men, women and children and babies,
Reefi namoota ajjeefamanii kan dhiirotaa, dubartootaa, ijoolleef daa'immanii guyyaa ittaanu lafa qonnaa muuzaa keessaa argame. Reefi hangi tokko huccuun irraa mulqame, kaan harki isaanii hidhame, kaan immoo mataarra rukutame argaman. Innaa yakka laalcha sanaa tagaandaan balleessaa akkan qabaatiin dubbatan. Oliyyannoodhaaf guyyoota 30 qabu yoo itti murtaa'e hidhaa umrii guutuutu isaan eeggata. Gareeleen mirga namaaf falman murtii kana simatanii jiru. Guyyaan har'aa guyyaa murtii haqaa barbaachisaadha jedhu Human Rights Watch'tti gorsituun dhimmootii murtii haqaa sadarkaa addunyaa Maariyaa Elenaa Vignoli. Murtiin yeroo dheeraaf eegamaa ture miidhamtoota kanneen ituurii keessaaf dhugumatti tarkaanfii barbaachisaa fudhatamuusaa agarsiisa. Yakkamtoota kanneen maaltu nutti bu'a jedhanii amananiif guyyaa tokko akkatti gaafataman kun ergaa cimaa dabarsaaf jedhan. Vignoliin akka jedhanitti lammiiwwan Koongoo keessa miidhaan irra ga'e kanneen kumaan lakkaa'aman ammayyuu walitti bu'iinsa biyyattii keessatti waggoota hedduuf ajjechaa raawwatameef murtii haqaa eeggataa jiru. Yakka ilaalcha kanatti kan hin dhiyaatin humnootiin tagaandaa kanneen Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo gama baha Konyaa Kiivuu keessatti yakka hojjetaniifis dhiyaachuu qabu jedhan.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:42 ta'ee jiras Washington DC tti immoo waaree booda sa'a 1:42 dhaggeeffattoota keenya qophiitti aanutti ce'uu keenya dura gallee gallee ka jedhu wallee aadaa Oromoo Booranaa yeroo fuudhaa sirbamu kana ishee biree wallista kan isin hafeera ittiin bohara. አይሼ ብሬ ወሌ መረሮ ከገሌ ገሌ ገርገር ገሌ ጀዱ ከናፍ ጉዳን ገለቶም ሰደደጌ ፈቶ ተኬኛ ከደጋ ጅርተን ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ ፋን ሮሞቲ ቆጲ ስፖርቲ ሶራን ቆጲ ስፖርቲ አራኬ ሰት ወልድርጉሚ ኩባሚ ላ ክለቦተ ዱኛ ከብየኬ ሳት ፉል ፈቴ ስንትማ ኩኖቲ
ድርጉሚ ዋንጫ ኩባ ሚላን አደነ ዱኛ በራና ራቲ አሜሪካ ኔዘርላንድ ሩማን ቀብደ ዋንጫ ራፍለተ ድዋ ገልጭት ድርጉሚ ዋንጫ ኩባ ሚላ አፍሪካ አሞ ቢየድደም አፍሩት ትጅላ ትጅራ ጎሊ ጃታም ይሰደይት ትጋል ድርጉሚ ኩምካኒ ጎደን ሳውዝ ዳኮታቲ ክለቢን ጋሽ ባርካ ሞይ ድርጉሚ ኩባ ሚላ ዋስ ኢትዮጵያ አርዲኖርዝ አሜሪካ አትላንታ ጆርጂያ ተበቻ ባንካን አሞ ክለቢ ሲያትል ባሮት ሻምፒዮናታይ ድርጉሚ ኩባ ሚላ ኢትዮጵያ ተበራና ሰባ እንደርታት መቀሌ የጩ እሲት ሞይ ባሮት ኦላንሶራ አለከት መርኩ አኔ ሰዲ ተበት ወርት ቀጀል ጩፋዩ ህጭናቹም ለፋንጌት ድርጉሚ ዋንጫ ኩባ ሚላን አደነ ዱኛ ተበራና አሜሪካኔ ሞቱም ማንገለት ሚል ጎሊ ገልች ኮፒ ወርክ ኢት ማሌቭ ጀዳኒ ባዳሰን ኢት ምዳፈት ቢታች ኢት ተገልችት ኬስ ቡፈት አሜሪካን ወርት ቀጀልት ጩፋ ኡሁም ዱርጋ አሲንጌት አውሮፓ ኬሳ አፍሪካ ቃሪፍት መርኩዳኒ ሰዲ ተበት ጩፋ ኢሩማ ገልጭት ቀራ ታይላንድ ወልት ገለክሰን ጎሊ ኩዳኒ ሰዲ ኢርቡፍቴቲን ለፍከት ቺሌት ተበርት ሰዲን ብራገልት ስዊድን ኢፊ ስፔንን ባቴናን ለማፍቶክ ቶፕ ኮንቀ ቃሪፍት ፈረንሳይ ኢፊ እንግላንድ ለአከሱም ቶልጭት ኔዘርላንድ አውሮፓ ሞቴቲን ጉርባፈት ኒውዚላንድ ካሜሩን ካናዳ ጃፓን ጣሊያና ኢፊ ስዊድን ኢፊ ወረከስ ሞትካናን ባቴተናን አችለ ቶሜሲ ቶልጭት ቶልጭት isille duwa galchit united state go us leads american talwani marrolama waltoman sinte championatat
we world cup win strong women beautiful women great game
ኑ ኩባ ሚላ ዱኛ ለትሞይ ነደንጀ ጀብዱ ምምዳዱ ታብደንሳ ኔዘርላንድ አክደንሳ ተበተት ኔዘርላንድ ቢይድቀዮ ታቱለ ቢጀጀብዱ አሜሪካ ታን ጀበይ ሲቶ ፍራዶርት እስማ ቦቆናንዱ በት አሜሪካ ቾቾው ዶርቴዩ
for a small country for a football loving country and we just it's this close
ቢይድቀዮ ኩባ ሚላ ጃላትቱን አክደንሳ ጃላቴ እስማ ትዲያነዩ ዋንጫ አውሮፓ ሞፍዩ አብዲቀምን አክደንሳ ደሙ ጅራጀደ ጎሊ አሜሪካ ተቀራ ሜጋን ራፖኔቲ አረቢ አርጋቴቲን ደቂቃ ጃታሜ ቶከሶ ራቲ ኬስ ቡሴፍ ለሜሶ ሮዝ ሌቨልቲ ደቂቃ ሰደት ጭቆፍ ጀላፌቲን ኢትጁቃል ሆባት ቆጤን አማ ዋኑ ቶልቾላል ገመቹን ቾቾው እንደንደው ጀት ሜጋን ተጎሊ ዱገልፈት በርካን ኬሰት ኢሲሌ ዋን ዱንግላቴፈተን በቆናን ዱበት አሜሪካን አሞ ቡፊት ፈካቴ ቾቾዩን ደደብድ ሜሊ ጆንሌ ኔዘርላንድ ጀላዩ ቾቾው ደደብድ አቶቶኮው ዱበኑ ጆንሌ ኔዘርላንድ ሀገ ጉዳኒ ጋን ዲደማ ዲደሚ ጃጋድ ታአሜሪካ አሞ ሶዶም ሶዶሚ ቶኮላማለን እንጅራን በቆናን ዱበት አሞ አሜሪካን ሌና ፉር ፉዳት ፈካቴ ጎርስሌን ጅስቱ ሲሌ ፉዳት ፈካቴ አከተን ሰደበት ማናጀሪ ሲ ማናጀሪ አሜሪካ ጀቹ ጂል ኤሊስ ነመገነ ለማ መሮላም ጀቹ መሮላም ወልታን ሲቴቴን ዋንጫ ኩባ ሚላ አሜሪካ ሞት ከአዱኛ ሞቴ ገለተዱ ቀብዲሲለን ፕሬዝዳንት ትራምፕ ጃርቲ ሳቲ ፕሬዝዳንት ኦባማ ፊናም ሄዱት ኩባ ሚላ አሜሪካ ተንገለተፈት ነሚያ ደብታን ገልጨ ሜጋኒ ነመገነ ሶዶም ያፉሪት ለኮስ ሁዳኒ ሸኒ ኸያቴቲን ተበት አማንተና ሀገ ጉዳኒ ሄጊ ተባዱኛ ከሰጀቹ ጎሊ ሸንተማ ገልፈት ኢሲን ጎሊ ሸንተማ ገልፈተ ፌዴሬሽንን ኩባ ሚላ አሜሪካ ጋፍ ድርጎሚ ኩባ ሚላ ዲራት ይነደኒ ሆሪ ገርገራ ባስፈከና ፎሪ ወሪ ባስውዩ ገረ ዶላር ኩም ሶዶማቲን ወልጫላ ቱን ሴር ማሌ ጀዳኒቲን ዋን ሄዱን ዱበቹ ፊትጅራን ካኒ ደበራ ኮንካፍ ጎልድ ካፕ ወል ድርጎሚ ኩባ ሚላ አርዲ ላቲን አሜሪካ ቲፊ ካሪቢያን ወል እንተባታኒ ድርጎሚን ቱን ኩዳኒ ሸኔ ሶጋን ደብረ አሜሪካ ትሞይ ወጣበጂ ኩዳኒ ሸኒ ጀልቀባኒ ካሌ አዶሌስ ቶርብሉ ማቲ ገረ ኩዳኒ ጃት ወል ራፉ ለን እንተባቴ ማሮ ሶዶሚ ቶኮ ተባታኒ ጎሊ ሳገልተሚ ጀሃት ጋለ tanammo tab khanirratammo Mexico United States dorgomi kubba mila dirajachu tokof duwan motetin wan charra fudat Mexico tabarana wale nemarro saddet konka kaf mot Copa America wal dorgomi kubba mila RD South America North America fi warri waltan walin tabatu dorgomi afurtami jehesso baran biyum qopesit Brazil ti tabarana wale nemarro sagal wan cha fudat Brazil tab kaletin Peru sadif tokon motetin wan charra fudat Argentina nammo Chile lamaf duwani adabdetin sadesso tati taba kaleetin biyi kudani lamat stadium Brazil jaer maretin tabachubai tabachabai marodi dami jaha tabatani goli jata matgale Copa American konen barkum lamaf didama Argentina af Colombia tolkarkare qopes drugumi kubba mila klabot Ethiopia tabarana makalen saba ndertat moye makalen stadium ufi kesa dredawa lamaf tokon motetin wancharra fudatti makalen stadium ufi kesa tabatetin akan mote goli isi takara osli moaliti daqiqa 45 soratti goli lameso tammo Emmanuel Gabremikaeletti daqiqa 55 soratti galchefi goli lachu adabbin argatan goli dredawata Elias Mammoti daqiqa 78 soratti galchefi makalen andertani qabti 59 tokkeso Emmanuel Gabremikael ammo goli 18 galcheti nama bada sargat klabi makalen anderta Gabremedin highlight lenjisa name kun induri kubba mila gare kubba mila Ethiopia tabata ganne dabrisatti jimma bajifar lenjisa bae jimma bajifar lenga fas wanchar gatte ammo makalet rabita tetini tabachi fachu jir qataratin tabachi fachu jir klabi tunen ganne dofu dorgommi champion Africa ralletti dorgommi tanaf kubba udendetti tanafu yu yole tanjajabe si achinga of de mujira jet lenjisa nisani dorgommi kubba mila hawas ertra Minnesota tetjira namo klabi South Dakota gash barkat moy ጎምኩ ባሚላ አዋስ ኢትዮጵያ ኖርዝ ጎደና አርዲ ኖርዝ አሜሪካ ቲትጅራን አትላንታ ቲታባቻ ባንካና ሞስ ሲያትል ባሮቲ ቨርጂኒያ ለማፍቶኮ ለማፍዱዋን ሞይቲን ዋንጨራ ፉዳቴ ሲያትል ገን ደብረሌ ሱመት ዋንጨ ፉዳቴ ጎምኩ ባሚላ አፍሪካ ማስሬ ቲትጅራኒ ቶርባል ለሜሶ ኬስ ጅራኒ ታባካሌቲን አርጀንቲናን ጊኒ ሰዲፍ ዱዋን ማዳጋስካር ዲአርሲ ለማፍላማን ወልቅጤ ባሃኒ ኤጌ አደብኒ ማዳጋስካር አፉሪ ፍላማን ሞት ታብጉ ያደን ገዳቴን ሞ ናይጄሪያን ካሜሩን ለማፍላማ ሰዲፍ ለማን አፍሪካን ኪባሞ ማስሪቶ ኮፍ ዱዋን ሞት አርዳሞ ጋና ፊ ቱኒዚያት ሳቲ ለማን ዱበተበታ አማንታን አይቮሪ ኮስ ቲፊ ወረወሊን ታባቾ ጅራናሞ ቶክ ኦፍ ዱ ዋን ዱር ደሙ ጅራ አይቮሪ ኮስ ቲኒ ታረተን መንሶራ አለኸቲ
Kalama sadi afure maratoni katamuri Kalama sadi afure mirga gori bita gori Dama it owisa susoha shepisa Gymnastik javisa irreti sentimsa
Karagaji tanas Washington DC Rakadabru Radio Sagale America Sagantafan Romoti አሜሪካፍ ኡመተሼ ቶርባል ለመዱረ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ዲሞክራቶን ሴራ ዳሃተ ሲያሳ ዮካን አሳይለሚ ዩናይትድ ስቴትስ ላልቺሴ ረኮጅሩ አከስሬሰኑ ወቺሰኒ ዮተውድ አባተ ገሩ ኮሉገልቶን ሴራ አላ ሚሊዮን አለካመን ወልት ቀበመኒ ዩናይትድ ስቴትስ ከሳ ባፈሙ መሉ ጀቹዳን ዲሞክራቶ ተበክቦ ተመነመሬ ኢብሰኒ ቱረን ከነም ምርገ ኮሉ ገልቶታ ፈልመንሞ ሞርሚ ጠገስ ሳጅሩ ቆፒን አሜሪካ ፉመተ ሻራ ከነት ፉደፈታ ትጁቤቱ ዲየስ
ዋጅረ ተጃጅለ ኢሚግሬሽን ኢፍ ለሙማ ዩናይትድ ስቴትስ ካን ፌርፋክስ ቨርጂኒያ ጅሩ ሁለት ካን ወልጋን ሞርሚቶን ምርገ ኮሉ ገልቶታ ፈልመን ሐዋሳ ሳኒ ከሳ ጀማዳን ነሞተ ቀበኒ ቢያባሱን አከዳበቱ ጋፈታ ጅራኒ ጅራ ገባሲ ስካይል ኦግደን ሞርሚቶን ኩን ከነን ወረቃ አስጅራቹ ሂንቀባን ሶዳቹን ቀበኒ ጀቹን ሰገሌሳኒ ኦልካሳኒ ኢያቱራን ከነን ኩን ገሬሌ ምርግ ኮሉ ገልቶታ ፈልመን ገሬሌ ምርገነማ ጉቱ ቢየቲ ከሳ ኤርገ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ወጣበጂ ኩራቶርብ ኤርጋ ትዊተሪ መጠንሰኒን ዮ ዲሞክራቶኒ ኮንግረሲ ከሳ ሴራ ዳሃታ ሲያሳ ዩናይትድ ስቴትስ ከሳ ረኮጅሩ ሂንፍራንታይ ነሞተ ወረቃ ኤየማ ሂንቀባን ከነ ሚሊዮን አለካውማን ቢያባሱ ፍዳደተን ከናፍስ የሮቶር በለማ ከነን
most immigrants who are apprehended at the southern border who don't have authorization to enter the country
ኮሉገልቶኒ ረሄዱን ከነን ዳንጋ ዩናይትድ ስቴትስ ገመክ ባራት ቀበማኒፊ ገመነት አከንጨኔ እትሰማን battala biyyatti deebifamuu danda'u garuu yoo dahata siyaasaa akka gaafataniif eeyyamni kennameef adeemsi iyyata isaanii yeroo dheeraa fudhata. Hedduun isaanii Yuunaayitid Isteetsiin akka seenan eeyyamameeraaf kanaaf dahata siyaasaa gaafataniiru jedhan. Akka pirezidaantichi yaadanitti rakkoon caasaa nageenya biyya keessaa jiru namoota akkasii biyyatti akka seenan eeyyamaaf. Pirezidaant Tiraamp jamaa walitti qabamanii biyyaa baasuuf dhaadachuun isaanii kun kan jalqabaa miti. Innaa pirezidaantii ta'anii filataman sirna kakuu isaanii irratti kolgaltoota 3,000,000 kanneen galmee yakkaa qaban biyyaan baasaa jedhanii turan garuu kun hin taane. Baay'ee nama miidha. Kun nuti kolgaltoonni hanga lafeef dhiiga keenyaatti nutti dhagahama. Innaa oduu akkasii arginu yeroo mara imaammatiif siyaasi kun nurratti akka fuulleffatu beekna. Hawaasa olaantummaa adii leellisu keessa jirra. Mootummaa loogii sanyii oofu keessa jiraanna. Kanaaf nurratti fuulleffata. Warra El Salvaador qofaa otoo hin taane uummata warra adii hin taane gurraachotas dabalatee jechuudha jedhan. Lammiiwwan Ameerikaa hangi tokko kan akka pirezidaantii jaarmiyaa seera immigireeshinii lammiiwwan Ameerikaa Wiiliyaam Giriin kolgaltoota waraqaan qabaanne biyyaa baasuun yeroo dheeraa dura ta'uu malee jedhu. Seerri immigireeshinii kan ammaa pirezidaantiin kolgaltoota seeraan alaa walitti qabanii akka biyyaa baasu eeyyamaa garuu isaan kan hin goone jedhan.
We are not being protected from invasion. I have every right to expect the existing law of the United States, which requires all illegal.
Weerara irrattifamne hin jiru. Seerri United States kan amma jiru kolgaltoonni seeraan ala biyyoofiitti deebi'u akka qaban dirqisiisuu qaba jedhee abdachuun mirga kooti. Kun immoo taa'aa hin jiru. Hojjechiistoonni kolgaltoota seeraa ala hojiif mindessan hojii akkasii akka dhaaban dirqisiisamuu qabu jechuuf mirga kooti. Sunis hin taane.
Jaarmiyaan immigireeshiniif seera eegsisu duula jamaa walitti qabuun biyyaa baasuu ilaalchisee ibsa bal'aan kennine garuu dubbihimtuun jaarmiichaa Kaarol Daangoo ibsa barreeffamaan kennaniin akka jedhanitti lammiin Ameerikaa kamiyyuu seera cabsee yookaan ajaja mana murtiirra darbee miliquun danda'u kolgaltoonni seeraan alaas akkasumaa jedhan. Koongirasiin gargaarsa namoomaaf kan oolu doolaara biliyoona 4.6 raggaasisuyyuu waa'ee seera dahata siyaasaa waan jedhen qabu. Yeroo pirezidaant Tiraamp kennan kan 72 dhiyaataa innaa dhufe kanatti kolgaltoonni seeraan alaa itti bitaacha'ee jira.
Namoonni hedduun doorsisa dhagaa jiran sababaan isaas jireenya sana jiraatu waan ta'eef. Dhugumatti innaa labsiin kun hojiirra oolu marti isaanii iyyuu dammaqanii eegu. Sababaan isaa yeroo ala ba'anii ilaalan immoo konkolaataan hin jiru sodaatanii jiru waan ta'eef manaan ba'an.
Kolgaltoonni kun mirga walabummaan yaada ofii ibsachuutti gargaaran jaarmiyaan seera immigireeshinii akka hawaasaatti wal cina dhaabachuu keenya yoo isaan nu weeraran hiriyoottan hollootaaf maatii keenya waliin dhaabachuu keenya akka isaan baran barbaannaa waraqaa eeyyamaa dhabnuyyuu hin sodaannu jedhan. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma 7 qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Sagantaa har'a xumuruu dura mataa oduun irra deebi'ee sin dhageessisaa gareen hidhattoota Somaaliyaa Al-Shabaab erga roobii darbee kaasee nama 18 ajjeesuun isaa beekamee jira. Haleellaa samiirraa Yuunaayitid Isteets gaggeessituun muddama jira kan jiru Al-Shabaab haala akkanaan namoota hedduu ajjeeseen beeku. Manni murtii akka qoratu kan addunyaa ICC'n hoogganaa riphxe loltoota Koongoo duraanii Baaskoo Naatangaada himata yakka waraanaa irratti xiyyaafate 18 fi dhala namaa irratti akka hojjechuu kan jedhuun balleessaatti muree jira. Hoogganaan riphxe loltootaa durii kun mana murtii The Hague argamu duratti gaafa kamisaa innaa dhiyaate annama ajjeeseen turre kana malees yakkamaa waraanaa miti jechuun haaleera. Adeellaa Samiirraa torban darbe mooraa godaantotaa irra ga'eef gaddatti dhaga'ame Poop Firaansis ibsaniiru oduun keenya kanu.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2 walakkaa jalqabee haga sa'a 3tti meetir baandii 22-25-31 irratti sagantaa dabarsuu kanumaan raawwata. Qophii boruutti walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.